girl, I know that you want me. Take over my body. I know that you want me. Take over my body. Let you know why you die. James Chanyege. I know that you want me. Take over my body. Let you know why you die. James Chanyege. Elele, elele. Elele, elele. Na die to kionjo, but baby can promise. The loneliest moment, I was a control it. Pole, pole, chemsha na vidole. Piga magoti, tuanze na mdomo. Una west ndoko, na haka iko pampa. Una malkia, lakini ana kiraka. Sura ni safi, the moment umewaka. Alinendalia, nikikula kama sapa. Una west ndoko, na haka iko pampa.
Sasa.
I know that you want me. Take over my body. I know that you want me. Take over my body. Let you know why I die. Jeje mshanyege. Elele, elele. Elele, elele.
Wine slow kwenye miutaka. Kwenye yupaka. Umelilia yuembe na basi utakatwa. Bila shaka.
Ushaisikia ndovu, na kikupata itakuachana kovu, na ukimeza utatokwa na povu,
kosea utaisikia kwa kitovu, unajifanya mwokovu, minajua unapenda vitu mbovu.
I know that you want me, take over my body, najua why I die, jeje mshanyege. I know that you want me, take over my body. Yo, I die. Jeje mshanyege. Elele, elele. Elele, elele. Elele, elele. Elele, elele. I know that you want me. Take over my body. Yo, I die. Jeje mshanyege. I know that you want me.